www.najimsafi.com.
Jajabu akajaka utaka tena Bando akasema situteze kwa ote Sambole akaniecha bado mapema Na akasema chakecha kwetu sote Mambo mazuri endo alinela Kalecha vibaya akawacha ote Mapenzi basi staki kupela tena Sambole akajeti akali saliti Akali umiza vibaya Kufiti, chakwangu kijiti Pake kilipwaya, pwaya Sindo wakanjota, kanbeba, kanbwaga jali Kaufanya shubiri, ule utamu wazali Eti kisa vigari, mimweza kesadali Vya kwangu vikali, na stimu kali kichwali Nilompenda eti leo hanijui Ameniachia kovu kutoka wapenzi alikuwa maadui Natafuta muokovu nipohitaji maziwa aliniletea tui Yani mpaka sasa mila yeye kama paka na chui Samola kancheti akanisaliti Akali umiza vibaya Yawala skufiti Chakwangu kijiti Pake kilipwaya pwaya Sindo wakanjota Kanbeba kanbwaga jali Kaufanya shubiri Ule utamu wazali Eti kisa vigari Mimweza kesadali Vya kwangu vikali Na stimu kali kichwali